kulankan oo ahaa mid ardayda Alqamar ee magaalada Baydhabo lagaga wacyigelinayay khataraha ka dhasha isticmaalka dawo-dhaqameedka oo dadku weli ku dambeeyaan isla markaana aysan ku baraarugsanayn halista ay leedahay isticmaalka dawo-dhaqameedka oo hadda laga tagay. Tababarkan wacyigelinta ayaa waxaa bixinayay Dr. Hiloole oo ka mid a dhaqaatiirta ka howlgasha magaalada Baydhabo, waxaana soo qabanqaabiyey maamulka iyo ardayda Alqamar. Sidoo kale ardayda ayaa loo sheegay inay bulshada kala gaarsiiyaan fariimaha si looga badbaado isticmaalka daweyntan laga soo gudbay. Qaar ka mid a ardayda Alqamar oo ka faa'iidaystay tababarkan ayaa ka mahad celiyey tababarkan la siiyey.
Ogeeka tobar niisiyaa mahadka Alqamar Educational Academy oo maybanta kumahad nagay maamulkii macalimiinta dhammaantiyo wallaahi walbadan ku fahmay maa waan iyadeeda ka faraxsana tobarkan geekan leen gobol maba kuma tahayn dadka biirodka hay'ad daaweyn kale ismariyo ayay walbadan ku fahmiyaan maba bulshada wadaagay inta daaweynka isticmaalay inta isku dhaafaan siiba daawad oo dadka dhamaayaan ragday oo meena dadka iskuul saayeen dhayn
Nero maay fartun bishaaro kumid ah ardayda kadaas Alqamar Education Academy geekii oo ibaan deeyeen ka faraxsanantaan ku qayb gaal tababarkan oo nin biya istaadi loole iyadan kama hasayna way ba kala ku fahmay daawooyinka aad gabdhaha cadeyn laak sida oo jirka isbedelo haye meel raay wal kan oo qumanka dadka sasaraayeen walbana ku fahmiyeed iyada ma hasayna way ba ma hadhay macallimiinta iyo nay daktar ka nin qowdi geekii tababarkan
ano ma ay leero de khaysa xasan geek meeb tawbar intii qowday Alqamar Education Academy ee diidan ka faraxsan maadaama tawbarkani qowdi macallimiinta iyo maamulka in kama naga ee diidan mahsini macallimiinta maamulka Dr. Hiloole
faa'iido soo qoriyo oo kasto tamaadka Alqamar Education Academy way be geek intii qowday tawbar tawbarkaas oo nin qowdi Dr. Hiloole Wari bi ee diidan ku faagnay baabasiir ka mar uru gubo ka ka baabasiir gaban badan oo gubayaan ee diidan ku faamay daawooyin ko iska caday oo baraan ka ismariyaan in ka isku raafaan ku diidan jirka isbedelo badan magaarka oo magaarka difaaga jirka ay ina gaaday kushin ee diidan ku diidan in ka isku raafaan tiktokin ee diidan ka maasay maamulkii macallimiinta Alqamar Education Academy ee diidan maasay